Blog Talk Radio.
Kwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ya ivugira i Washington DC dufite saa 9 z'amanywa n'iminota 2 isaza i Washington DC tukagira na saa 3 z'ijoro n'iminota 2 nanone i Paris ahandi mu Burayi bwo hagati ndetse n'iwacu i Kigali. Uno munsi turi kwa kane tariki ya kane Nyakanga mwaka w'2019 muri kano kanya tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro twahaye inyito ubwigenge bw'u Rwanda abanyagitugu b'abasirikare ntibabwemera. Mukaba rero muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Bwana Nkiko Nsengimana na Sixbert Musangamfura, abo bombi bakaba bageze komite nkuru y'ishyaka Rwanda ishakwe Rwanda Freedom Movement. Nshuti rero bavandimwe Nkiko na Musangamfura, ndabaruzi neza muri studio, reka mbafungure mikro ntangirire kuri Nkiko. Nkiko, uriho uranyumva?
Ndakumva neza, uraho muvandimwe Ngarambe.
Uracyahumeka, mwifashe neza aho ngaho Rozane?
Yangire, ndabona izuba, twari tumaranye iminsi hano bigabanutseho gatoya, hari byagendaga
namwe muraritaka aho ngaho mu misozi miremire.
Urumva urukiga rw'iwacu kubona haza mu izuba ringana gutya tukaba turitaka, urumva rigeze hehe? Ni ahubwo wamugana nkamwe sinzi ukuntu byifashe.
Jimba mu rukiga hano muri mu majyaruguru ntabwo ryatugezeho cyane nk'abo mu majyepfo. Mu majyepfo ryarakaze, ryageze muri za 45 hafi aho ngaho, ahenshi barataka. Twebwe rwose twagize amahirwe, ntabwo byakabije.
Nuko
nagira ngo nsuhuze inshuti ziro zitwumva, noneho dutangire ikiganiro.
Murakoze cyane muvandimwe. Ubwo ndasuhuza nyine abarwanashyaka b'ishyaka ryacu Rwanda Freedom Movement ishakwe n'abayikunda. Ndasuhuza abanyarwanda bari mu gihugu n'abari ishyanga bose. Ndasuhuza abantu bose bakunda abanyarwanda. Ndasuhuza abantu bakunda ko Afurika ishobora kujya hamwe ikaba igihugu kimwe gishobora kugira imbaraga nacyo muri isangano y'amahanga. Ndabashuje rero murakarama.
Urakoze cyane kwibutsa iyo ndangagaciro yacu, ubwo bushake bwo kugira ngo tugire igihugu kinini cy'akarere kirangwamo amahoro n'amajyambere, ndetse bikunze bigane ku bindi bihugu byo mu mugabane wo muri Afurika. Sixbe Musanga Mfura, nawe nakubonye, ndagira ngo ufate mikoro noneho usuhuze inshuti ziro zitwumva. Sixbe uranyumva? Mikoro irafunguye. Sixbe ntabwo ndiho nkumva, ntabwo ndiho nkumva. Waba ufite ikibazo cy'ibyuma? Reka ngerageze nongere ndebe icyo nakora. Ariko ubundi mikoro nayo nkuruzi, kandi na mikoro ifunguye. Reka rero nongere ngerageze ndebe ndebe niba hari ikibazo cyabonetse, bityo tugikemure. Sixbe uranyumva noneho? Reka nongere ndebe. Hari Sixbe, noneho waba uri kunyumva? Hari uracyanyumva?
Kumva, ndakumva njyewe. Njyewe uranyumva?
Hari ikibazo? Ndakumva rwose.
Agomba kuba aho, yenda mikoro irafunguye se ku ruhande rwe?
Irafunguye neza rwose, mikoro irafunguye.
Ku ruhande rwe hari igihe
ku ruhande rwe narebe niba ariho atwumva, narebe niba atwumva, arebe niba mikoro ye ifunguye neza rwose. Na muri mu rwego rwa studio nakoze ibintu byose bishoboka, kandi ndamuruzi kandi namuruzi, ariko yo sinzi impamvu atariho atwumva. Habaye muri ikibazo, twaba dutangiye tukareba wenda ko yakwisuganya se nyiko ye. Ndumva
twagerageza tugatangira.
Yego.
Nuko mwandi mwese sinzi impamvu ko bimugendekeye.
Bibaho buriya, ashobora kuba ariho arwana n'ibyuma iruhande rwe atabasha no kubitubwira. Bityo rero nidutangira ashobora kubona umwanya uhagije wo kwisuganya, bityo akaza. Dore ko ari nawe rwose nagira ngo ntangize kino kiganiro, ariko reka tugikore kuko ni ibintu twese tuzi nk'abantu babaye mu Rwanda, aho independence yahageze turi batoya, yego, ariko nyuma yaho tuyikuriramo, bityo tugenda twumva n'ibyo tutari twarabashe kumva igitangira. Nk'uko twatangiye kino kiganiro, inyito ni ubwigenge bw'u Rwanda abanyagitugu b'abasirikari ntibabwemera. Kuwa mbere Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri, u Rwanda rwabonye ubwigenge. Uwo munsi mukuru usumba yose mu mateka y'igihugu wizihirwe imyaka cumi n'umwe gusa, ubundi uzimira mu Kamuga. Nako ingoma ya Jenerali Juvenal Habyarimana yawusimbuje iya gatanu Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu, umunsi yakoreyeho kudeta agahirika ubutegetsi bwa Grigori Kayibanda. Nyuma yaho akaza kumwica, kimwe n'uko yishe urw'agashinyaguro benshi mu bari muri guverinoma ye ashingiye ku turere bakomokamo. Ingoma ya FPRDMI irangajwe imbere na General Paul Kagame nayo yasimbuje umunsi w'ubwigenge uwo yafatiyeho leta imaze gutsinda ingabo zari z'igihugu kuwa kane Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Kuri FPRDMI ibintu byose byasimbuye ingoma ya cyami n'ibyakurikiyeho irabisuzugura kuko ibifata nk'iby'abahutu. Ikintu cyonyine yagumanye ni inyito ya Repubulika kuko itifuzaga icyagarura umwami Kigeli Jean Baptiste Ndahindurwa wari ukiriho kiriya gihe. Bapfa iki n'ubwigenge rero bw'igihugu? Ku kucya abanyarwanda babyemera nk'abanyamujyi yo bijya ntibahaguruke ngo babirwanire. Kuki hari abanyapolitiki b'abanyarwanda birengagiza ubwigenge bw'igihugu cyacu? Nagira ngo rero mu gihe Sixberry ataraboneka, ube ubimbuye mu kusubiza bino bibazo abanyarwanda benshi bibaza, natwe twajye twibaza mu mwanya wabo. Nka kiriya cya mbere abasirikare bagiye bafata ubutegetsi ku buryo bw'igitugu, ku buryo nyine bwo kubuhirika bakoresha imbaraga za gisirikare, baba bapiki n'ubwigenge bw'igihugu. Kuki twebwe abanyarwanda tubyemera tukaba abanyamujyi w'ubijya ntiduhaguruke ngo tubirwanire? Kuki hari abanyapolitiki b'abanyarwanda birengagiza ubwo bwigenge bw'igihugu cyacu? Nagira ngo rero rwose udatindiye abafite ishyushyu ryo kumva uko tubitekereza mu ishyaka ryacu ishaka Rwanda Freedom Movement, ubahumuriza babwire ko twebwe tutari mu banyapolitiki birengagiza uwo munsi mukuru usumba iyindi yose, kuko ni ikibazo kinini cyane. Nk'uko abarundi bagiye bagira ibyago, nabo bagiye bagira amakudeta, bagiye bagira nayo ingorane zitagira ingano, ariko uwo munsi barawubahiriza. Bafite imiterere imwe mu byerekeye abaturage babo, bafite abatutsi, bafite abahutu, bose bakaba bafite ibyo bapfuye mu mateka nk'uko no mu Rwanda byabaye. Ariko ni gute nk'abarundi badatongana n'amateka yabo ku buryo rwose burakaranya, ku buryo rwose bibagirwa umunsi mukuru usumba iyindi yose, umunsi uzasigaraho mu gihe izo ngoma zose zavuyeho? Kuko Habyarimana yavuyeho wa gatanu na Nyakangura zima, Nyakagame izavaho wa kane zime. Ni gute rero umunsi utazibagirana, uwo munsi uzahoraho ibihe byose bashaka kwirengagiza ijambo n'ibyawe niko?
Urakoze muvandimwe Ngarambe. Wa mugani iyo mbisesenguye koko mbona yenda hari ari ingingo ebyiri zibanze zituma iwacu mu Rwanda umunsi w'ubwigenge tutawitabirira. Mbese ubona igihugu, ubona ubutegetsi bw'igihugu butagira ntacyo babwiye, ahubwo bagashyira imbere amatariki baba bakoreyeho za kudeta. Iyo nk'uko umaze kubivuga ngereranyije yenda n'u Burundi, buri Burundi amateka nk'uko wahoze ubivuga, dufite abahutu, dufite abatutsi, nabo ni uko. Habaye ubwo butegetsi bw'abahutu n'abatutsi, nibyo. Ariko buri ikintu abarundi basa naho baturushije ni uko ubwigenge butangira, ibibazo by'abahutu n'abatutsi ntabwo byari byafate intera iremereye cyane. Navuga ahubwo yuko nta n'intera byari bifite, kuko hamwe n'abahutu n'abatutsi abenshi bose nyine wa mugani kuri Prince Rwagasore na ngenda umwe, abo bantu umwe yari umuhutu undi ari umututsi bagendera hamwe, ukabona muri independance icyo kintu bakigendekiyeho hamwe n'ubutegetsi bakora ku buryo mbese hataba gushyamirana. Uretse ko nyuma hajemo byo gushyamirana, hakaza kuba za kudeta za Micombero, ahari nduva ari we watangije wabimbuye ibyo, ari umusirikare. Aho rero navuga ko kubera imikorere ya politiki, kubera ko twinjiye muri independance, ntabwo twayinjiyemo kimwe, kuko ku ruhare rw'u Rwanda hari abantu bamwe babonaga yuko hagomba demokarasi, hakagomba n'ubwigenge, abandi bakavuga bati ubwigenge ariko ikibazo cya demokarasi ntabwo si ikibazo cyihutirwa. Noneho rero haza kuba wa mugani, bamwe bajya ku ruhande rw'abana nakwita bw'abanyamerika ababirigi n'abandi bose abandi bajya ku ruhare rw'abakomunisiti noneho abakomunisiti nyine baza gutsindwa noneho ingoma ya kera yari iriho ya cyami yari iriho kuko ariho yari iri iza gutsindwa hima ingoma ya repubulika noneho rero ubwigenge buza nyine nyuma ya revolution buza nyuma hemewe demokarasi hemewe nyine yuko abaturage bagira bareshya bose noneho hakaza independence yahise iza n'ubundi ako kanya urebye ntabwo ubutegetsi bwa nakwita bw'abarwanashyaka b'ibanze ho muri 61 urumva ko nta gihe byamaze umwaka umwe babaha independence kuko n'ubundi iyo twigeze kujya tubitangirira ibiganiro ubundi independence muri Loni yari iteganyijwe urebye muri za 74 noneho rero 62 kubera n'ibibazo byari muri Congo barwanirira independence ibyo bihugu nyine byayoboraga u Rwanda bibona yuko bitaba byiza mbese habaye ikintu cyo gusiga ubwo intambara zari muri Congo bati abangaba bareka tubibahe vuba dushoboye yenda kukontorora dushobore kuzakomeza gukorana nabo iyo ni impamvu imwe ni ukuntu Burundi n'u Rwanda ntabwo byinjiye muri Repubulika no muri demokarasi kimwe Abarundi binjiyemo neza Abanyarwanda binjira insobane icya kabiri navuga hari ikintu kimeze nk'uko ubutegetsi bwa gisirikare bwashyizwe imbere cyane n'ibyo bihugu byose byampatse ibihugu muri Afurika urabona muri iyo myaka ya za 60 ya za 50 ishira ibihugu byinshi bya Afurika byarwaniraga ubwigenge bikanarwanira n'ubumwe bwa Afurika noneho rero ukabona urabona ba Lumumba abo ngabo ba Kwame Nkrumah ba Julius Nyerere n'abandi abo bantu rero bakabona babateye ikibazo noneho rero ibyo bihugu byamatse ibihugu bibona yuko abo ba perezida nyine bo bita ababyaye independence niko bakunze kubita ko bazaba cyane bazabangamira inyungu za mpatsi ibihugu kuko abenshi nyine muri ibyo bihugu abenshi bo bashaka kuko Afurika izajya ishobora kuba igihugu kimwe kugira ngo igire imbaraga mu ruhando rw'isi kuvugwa rero icyo gihe ibyo bihugu byakunze gutegura za kudeta byegereza abasirikare rero kubera yuko bo bahabwaga intwaro bagahabwa ibintu bya ngombwa byose bakaba bafite n'ingufu bwo kuko bafite nyine intwaro noneho ibyo bihugu bibajya rwose imbere ushobora kuvuga no ko byabakubise ingabo mu bitugu kugira ngo bahindure hirya hino ubutegetsi muri Afurika noneho rero bigatuma yuko abasirikare kuko niyo group yari hari icyo gihe yonyine ifite imbaraga ifite ingufu zikomeye kandi bafite ibyo bibazo bya discipline kandi ishobora gufata ubutegetsi mbese batozwa baba intore z'ibihugu byampatse ibihugu niho rero za kudeta zatangiye kuba hirya hino kugira ngo mbese abantu baharaniraga ko Afurika yigenga abaperezida n'izindi za muvoma zindi zari ziriho icyo gihe zashaka nyine ko Afurika ijya hamwe Afurika must be united noneho bagenda rero bakoresha amakudeta aho hose ibihugu byasigaye ni bikeya nkeka rero ko ari aho bituruka ko ubwigenge kuri ku ngoma zifashwe n'abasirikare ntabwo ari ikintu bashyize imbere, ahubwo baba bafite inshingano yo guharanira inyungu za gashaka ubuhake. Akaba rero ariyo mpamvu uko mbibona arizo mpamvu zikomeye ubone iwacu mu Rwanda haragiye ari ingoma ya Habyarimana, uzi ko yashyigikiwe n'Abafaransa cyane cyane n'igice n'Ababiligi evidemment, birumvikana ko ubwo n'Abanyamerika baba bari inyuma. Cyari igihe ibyo bihugu byamatse ibihugu byari byaragabanye, wowe uzakorera ahangaha Amerika ikorera rwose muri Amerika yo hagati na Amerika yo hepfo, mbese no muri Aziya, Uburayi cyane cyane Ubufaransa bati na Afurika, Ububiligi bukaba Kongo n'u Rwanda n'u Burundi n'Ubwongereza, rero nabwo bufite bwari bufite Aziya bwari bufite Uburasirazuba bwo hagati. Ubwo rero urumva yuko muri 73 nuko byagenze, bahimbaraga Habyarimana akorera kudeta Kayibanda. Urumva rero ko ntiyashoboraga kwimakaza ubwigenge azi gahunda bamuhaye. Gahunda rero bari bamuhaye niyo kimwe na Kagame nawe ni kimwe. Kagame nawe gahunda ye yari afite urabizi ko FPR nyine FPR yubiye imirwano mu ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kane muri 94, nyuma ya hafi umwaka amasezerano ya Arusha amaze gusinywa nyine yari yarahagaritse intambara burundu, tutegereje gushyiraho inzego zi nyine zateganyijwe na Arusha. Noneho rero Kagame ahanura indege yica Habyarimana na u Rwanda n'u Burundi n'abandi bari kumwe muri iyo ndege, noneho atangira intambara. Urumva ko yari ayishyigikiwe n'abantu bamubwiye batibyemo, kuko ntabwo igihe cyari ntitwari mu gihe cyo kongera kujya mu mirwano, ariko ubwo hari abamushyigikiye ntiyabitinya ni Abanyamerika bamushyigikiye kugira ngo ashoze intambara. Noneho nibwo habaye n'ariya makuba n'ariya mahano ya jenoside y'Abatutsi yabaye kubera kubimburirwa nyine n'iyo ndege yaguye nako yarashwe ya Perezida Habyarimana, situsiyo zose ziragwa n'intambara yari yongeye kongera kubura. Ajyaho rero ikintu yarashishikajwe nacyo si uguhagarika jenoside, yarashishikajwe no gutsinda, aratsinda, baramufasha aratsinda. Icyakora nanone urumva yuko Abatutsi mu gihugu barahapfira hafi gushira, noneho akomeza intambara rwose ntiyanaruhutse, nta n'imyaka ibiri yageze aba yashoye intambara muri Kongo gukurikirana impunzi z'Abanyarwanda zari zihari, arazica gushira mu itsembabwoko rwose ryemewe kugira ngo ashobore kujya kwigarurira Kongo ishobore kuba kuvomerwa kuvomera nyine ibyo bihugu byampatse ibihugu, no kugira ngo Kongo nk'uko Mobutu urumva yari yamaze igihe apfuye kandi barabiteganyaga ko agiye gupfa, bari bakeneye umuntu uzongera kurengera inyungu zabo. Urumva rero ni abo baperezida bombi b'abasirikare dufite twagize nako umwe tukinafite n'ikibazo nuko ntibazi ubwigenge icyo ari cyo. Icyo bazi ni ugukorera amatsibugu, icyo bazi ni ukureba ikintu kibaha inyungu bo ariko kugira ngo bavuge bati igihugu kireme uko gishaka kumera, kireme indoto yayo, kireme uburyo haba umutungo rusange n'ibiki tusaranganye kandi tunawukuze. Ibyo ntabwo ari ibintu by'izo by'izo ngoma za gisirikare. Nkeka rero rwose ndarondogoye gakeya, ariko ntacyo nkeka ko ari izo ngingo ebyiri. Nk'uko nongera mbisubiremo, mu Burundi bagize independence, bayinjiyemo neza badashyamiranye hagati y'amoko tuvuge, kandi bose ubona bashaka nyine wa mugani demokarasi n'ubwigenge. Mu Rwanda habaye gushyamirana, ni ikibazo cy'amoko, kandi bamwe bashaka demokarasi, abandi ntayo bashaka, abandi bashaka ubwigenge gusa, cyangwa bombi babushaka, yego ariko batabishakira igihe kimwe. Niyo mpamvu noneho ya kabiri ikaba yuko abasirikare wagira ngo bafite rwose isano rikomeye n'ibihugu byambatse ibihugu. Ni icyo ngicyo nagira ngo mbe mvuze, niba nka mugenzi wanjye niba yashoboye kuboneka, cyangwa nawe hari ikindi wanyongerera, wanyunganira.
Ndagushimiye cyane Mukanya, wari uvuze ngo warondogoye, inyamara ubivuze neza cyane, ubivuze neza cyane, wateruriye kuri ibyo by'Uburundi ubwo uti Abarundi binjiye neza muri mu gihe cya independence. Buri wese yiyumvamo, amoko yose agize Uburundi yumva muri iyo independence. Ibindi bibazo biza kuza nyuma, ariko ubwo bwigenge baraboneye rimwe, barabwishimiye, bityo barakomeza. Mu gihe mu Rwanda rero habanje revolution, hakurikiraho republika, n'inzego nyine zijyanye na republika, independence iraza. Ije rero ibyo byose bikorwa hari nk'abatutsi bari barahunze, bari bagize cyane cyane bagwiriyemo abategetse igihugu imyaka n'imyaka, bityo rero bakavuga bati iyi independence n'ibyabaye byayo ntabwo ari ibyacu. Wabisobanuye neza rero, uvuga icyo kibazo Abarundi badafite twe dufite, uko gukirana n'amateka, ibyo ariyo byose ayo mateka yabayeho. Hari ikintu ubona nyine muri ayo moko, bamwe baravuze bati ubwami, igisa n'umwami cyose n'icyitwa ubwami bakiranye nacyo, ndagira ngo nabyo uze kugira icyo uvugaho. Abari batwumva ngira ngo nibutse yuko uri umuntu wanize ibya siyansi politike, uri dogiteri mu bya siyansi politike, bityo rero mu byerekeye isesengura uhereye ku gihugu cyacu, uri navuga ko ufite ubushobozi bukomeye cyane. Nubwo twese tuba twarahuye nabyo twarabibonye, ariko we ni umuntu wize ibyo bintu bya siyansi politike. Muri icyo kintu rero gikomeye cy'uko umunyarwanda afite ikibazo n'amateka ye, nagira ngo uze kugira ngo utsindagira mbere yo kujya ndashaka musangafura mu kanya ndebe niba yaje, nawe agira icyo yavuga kuri ibyo wavuze. Wabiteruye neza cyane, hari ibibazo washuje mu byo twibazaga kuki abanyapolitiki b'abanyarwanda birengagiza ubwigenge bw'igihugu. Wabisobanuye nubwo amagambo aryo asubiyemo, hari ibyo byongera ndi bugusubizemo, uti abo basirikare nyine bagiye baherika ubutegetsi bakoresha imbaraga za gisirikare, bakoresha igitugu, bafite n'ubwigenge bw'igihugu. Wabisobanuye icyo wenda tutaravuga tuza kuvuga mu mwanzuro, ni kuki abanyarwanda babyemera nk'abanyamujyi yo bijya, ntibahagurike ngo babirwanire. Ibyo nibyo tuza guherukiraho. Ibyo bindi wabishubije, ariko ndagira ngo buri cyose muri ibyo washubije tuze tugende dutanga nk'ingero, dutekereza. Umuntu yanakwibaza ati kuki cyane cyane nk'abo mu bwoko bw'abatutsi babaye hanze baganje mu Rwanda rw'ubu ngubu, ni iki cyatuma bumva yuko kuko ntabwo ari ukuvuga ngo tubiharanire gusa tubirwanire, ni no gusobanura bihagije. Ni iki cyatuma abo bose nk'abo batutsi kariya gatsiko kari i Kigali, ntabwo bose bari mu gatsiko, hari abatutsi bashobora kumva bati umunsi mukuru nk'uyu nguyu w'ubwigenge ntabwo tuzaba igihugu cyonyine mu mateka kitawugira, kandi warabayeho. Ni gute rero hazabaho kwiyunga n'amateka kubera ko hari ikibazo kindi nacyo usanga mu bahutu cyo kuvuga ko mbere ya revolusiyo ibyabaye byose byari bibi muri rusange hagiye habamo ngira ngo rimwe na rimwe utuntu duciye twa efuro ko kugira ngo ayo mateka y'u Rwanda ko na cyami ni amateka y'u Rwanda nibyo byatubyaye nibyo byabya u Rwanda kugira ngo ayo mateka tutayabonamo ibibi gusa kuko harimo ikibazo cyo kugira ngo nkawe ubwoko ubu ngubu bavuge bati ibyabaye mbere ya 59 byose ni bibi kuko yari ingoma y'abatutsi hari ikintu gisa gutyo nagira ngo nabyo zo kugira ngo bisobanure kuko icyo kintu cyo kugira ngo nk'abatutsi nibajya ku ngoma nk'uko bimeze muri icyo gihe bavuga bati ibyabaye byose biri muri iyo independence biri muri iyo republika republika yarabananiye kuko nyine Kagame ayikeneye cyami yari kuzana Kigeri cyangwa yazana n'uwo musimbuye kuko nabyumvise ariko republika yakomeje ibindi byose arabyanga ni gute rero noneho muri kino gihe twa abantu bakumvise bati independence mbere na mbere ni igihugu kandi n'icyo gihugu cyabaye mu independence nabo batutsi bari barimo kabe nubwo batari bafite imbaraga nk'iza abahutu bari bafite imbere mu gihugu ariko n'abatutsi bari bahari ikindi cyo nabo bari inyuma nabo bari inyuma y'igihugu cyabo igihugu cyabo kibonye independence iyo independence ibi yabo ni gute rero mu by'ukuri twabona gute amagambo yo kubwira abantu nk'abo ngabo ntekeza ko mu bahutu muri rusange nta muhutu ufite ikibazo na independence ikibazo kiri mu batutsi cyane cyane abatutsi bavuye hanze kandi bafite imbaraga kurusha abari imbere mu gihugu dore ko banishwe hagasigara bakeya cyane bafite intege nkeya nagira ngo 6 bene ubu twumva ube wavuga niba twumva nyine ufata ijambo uranyumva 6 bene
muranyumva neza noneho muranyumva neza
turakumva neza 6 bene
mumbabarire rwose ibyuma bya mbere ingora bahizi ku buryo
twatekereje no gushimira nyiko ubundi
biranyobera
pe ibyo yo nabitekereje buryo ibyuma bijya bigira yabyo igihe biteje umuntu umutwe nabitekereje
ni byangendekeye nanjye mbona mbonereho
n'ubuse waruhutse ubu Yesu uza ari watwumva
kuruka ko meze neza nta kibazo nagira ngo nsuhuze nyine abariho bumva kino kiganiro nsuhuze n'abazacyumva n'ikindi gihe kandi namwe nsanze muri iki kiganiro
urakoze cyane 6 bell rwose urabona amagambo aryo hasubiyemo umuvandimwe nkiko nshimiye yashubije ibibazo twatanye twibaza icyo bari abanyagitugu bagiye bakora za kudeta bapfa n'ubwigenge dore ko twavuze yuko ku bwa Kayibanda imyaka 11 yamaze ku butegetsi independence wari umunsi mukuru usumba iyindi nko mu bindi bihugu ariko Habyarimana araje ati ni tariki wa gatanu nyakanga tariki nabavaniye mu rwobo tariki iri nabakuriyeho mu rwobo rwa rwobo yavuze ko azadana dusobanura atigeze dusobanurira noneho uno munsi rero kuri no tariki ya kane ni nawe munsi twahisemo gukora kino kiganiro kuri no tariki ya kane Kagame havuga ukuntu ngo yabohoye igihugu uyu ni umunsi w'itariki ya kane six bell uribuka ko hari n'imipira nyine imipira w'amaguru umupira w'amaguru nicyo kintu gikomeye cyane mu bihugu bya Afurika mbese nibyo ku isi muri rusange si bya Afurika byonyine ariko umupira w'amaguru nyine bari warawushyize ku ya gatanu nyakanga hari igikombe cyo gatanu nyakanga n'ubu hari icyo ubona kane nyakanga sinzi sinibuka bagikinye neza sinakurikiye nabyo byabaga mwinduru cyane muri uwo munsi nyine ikintu cy'ishema umunsi wa gatanu nyakanga wa kane nyakanga iminsi izazimira izazimangatana mu mateka agasigara cyane cyane amabi yagiye akorwa mu gihe independence mu by'ukuri ni umunsi w'igihugu ni umunsi w'abanyagihugu si ikintu gishobora kuzimangatana kabone nubwo kuri izo ngoma zombi z'igitugu cya gisirikare habayeho kwirengagiza uwo munsi noneho umunsi wa kudeta cyangwa umunsi wo gutsinda urugamba kudeta mbi cyane imennye amaraso menshi kuko ni iya mbere yari yamennye nk'uko twabivuze iya kabiri yo ni ntagereranywa uwo munsi wo kumena amaraso wo kwizihiza abamennye amaraso cyane kurusha abandi no muri Repubulika ya mbere naho iwacu ntabwo tujya turya indimi mu kuvuga ku mateka yacu. No muri Repubulika ya mbere naho habaye ibikorwa byamennye amaraso, kwica baraderi, kwica batutu kunyenzi zateraga, ibyo nabyo turabivuga ntabwo twe tutinya kuvuga amabi yabaye ku ngoma zose. Ariko independence uwo munsi twagombye guhuriraho, uwo munsi wonyine mu by'ukuri wagombye kuduhuza. Biriya nyiko yavuze ibisobanuro yatanze rwose nabishimye, ariko ntacyo wifuza kongeraho six b
ndacyongeraho. Ariko nanone ndisegura kubera ko ibyavuzwe byose ntabwo nabikurikiye, nyine nagize ibibazo bya tekinike ku buryo ntashobora gukurikira ibiganiro neza. Gusa icyo mbona nk'umuntu mukuru nuko abanyarwanda si n'abanyarwanda bonyine, mbese ni n'igihugu ubwacyo dufite ingorane zikomeye cyane, ku buryo ibintu by'ibimenyetso bikomeye cyane byari bikwiye kuturanga nk'abantu b'abanyagihugu, ibyo bintu usanga bamwe muri twe bashishikazwa no kubirwanya cyane, ahubwo ugasanga wa mugani bashishikazwa no kugira ngo bahimbaze iminsi mikuru y'igihe yenda bahirikiye abandi cyangwa se batsindiye abandi, nk'uko tuza kubigeraho, nk'uko uyu munsi mukuru FN Inkotanyi yakoresheje uyu munsi wita umunsi wo kubohora u Rwanda. Mu by'ukuri ni nk'umunsi w'uko abanyarwanda batsinze abandi, ugasanga aricyo kiri imbere y'uko abavandimwe batsinze abandi bavandimwe, aho gushyira imbere icyo abo bavandimwe bose bahuriyeho, igihugu n'umunsi w'igihugu. Yenda ibintu byaba bitaragenze neza bikaba byakosorwa, ariko nibura icyo kimenyetso abantu bakagihuriraho bakabona ko ari ikimenyetso cy'igihugu cyabo. Ugasanga rero n'abanyarwanda ubwabo muri rusange uwo munsi mukuru w'ubwigenge usa naho mu by'ukuri batawumva neza cyangwa batanawibonamo bihagije, kubera yuko nko ku gihe cya Repubulika ya mbere yari iyobowe na Bwana Gregory Kayibanda, ubwigenge bwabayeho muri 62 kuko ariko icyo gihe nyine hari ibibazo by'uko bwaje bukurikirana na revolusiyo yo muri 59, muri iyo revolusiyo hari abahutu abatutsi n'abandi, mu gihugu habaye imiborogo, abantu baratwikirwa, abantu baramenyeshwa. Noneho ubwigenge buza bukurikira bukurikira mbese icyo gihe kibi cyane mu mateka, nyine ndavuga igihe kibi mu mateka y'imiryango myinshi cyane, cyane cyane ikintu kirukansa mbese kigatuma abantu bari mu butegetsi bw'igihugu, ndavuga abantu bayoboraga igihugu, kandi ukareba uhereye mu bushorishori ukamanuka ukageza kure cyane, abatarahunze benshi barishwe, ariko abenshi barahunga banahungana ndetse n'imiryango yari ikomeye yari ifite uruhare ku butegetsi cyangwa se n'abagaragu bakuru b'ubutegetsi bwari buriho icyo gihe, ubutegetsi bwa cyami, barahunze bava mu gihugu. Ikintu gituma imiryango myinshi cyane y'abantu umuntu yakwita ko ari abantu baba bari bakuriye igihugu mu ngeri nyinshi cyane, ikintu gituma bahunga ni ikintu gikomeye cyane mu mateka yabo, cyane cyane noneho n'abantu icyo gihe n'abantu barapfuye, abantu baratwikirwa, abantu baranyagwa, cyari igihe kibabaje cyane ku miryango myinshi. Ugasanga ubwigenge bwaje bukurikira icyo gihe, ariko noneho umututsi akomeza gutotezwa mu gihugu, ntiyabaho yisanzuye nk'umuturage w'umwe n'igihugu wuzuye. Ugasanga uko inyenzi ziteye nk'uko wabikomojeho, ugasanga uko inyenzi ziteye abatutsi barabiryozwa kandi ntaho bahuriye n'ibyo ngibyo, mbese ugasanga bwa bwigenge uko babubonaga icyo gihe ntabwo babonaga nk'ubwigenge butuma buri wese yishyira akizana mu gihugu cye, kugira ngo avuge ati abakoloni baragiye, abakoloni batuviriye mu gihugu, ntabwo ari bo bakituyobora, none turiyobora ubwacu, duhana amahoro hagati yacu. Icyo kintu ntabwo bakibona. Noneho ubwo birazamutse bigera muri za 1983 nyine ubwo General Habyarimana Juvenal yakoraga kudeta uba perezida w'igihugu, nawe icyo gihe umunsi yakoreyeho kudeta niwo yahinduye umunsi mukuru cyane mu gihugu, ku buryo niwo munsi wari imbere mu minsi mikuru yose. Ugasanga noneho nk'umuntu w'umusirikari, ubundi abasirikare ni abantu mu by'ukuri no mu byo bigishwa no mu byo batozwa ni abantu baha icyubahiro iminsi mikuru cyane y'igihugu nk'iyo ngiyo, bagaha icyubahiro ibendera ry'igihugu, n'abantu mu by'ukuri bara mbese baba mu ntangarugero mu kubahiriza ibyo bimenyetso bikomeye cyane by'igihugu ariko abasirikare bakoze kudeta muri 73 umunsi mukuru w'ubwigenge bw'igihugu urazimiye neza burundu ntibitangaje ruko na General Kagame ahakoreye ahafatiye leta ibyo yita nyine kubohora igihugu no kuvuga mu by'ukuri kugikora mu maboko y'abahutu bari bagifite nawe ibintu byose bya mbere yaho byabaye zero ikintu yagumanye nk'uko mwigeze kubivuga aho nahumvise ikintu yagumanye ni inyito ya Repubulika nabwo ibyo birumvikana kubera ko yatinyaga yuko yagarura cyami ku mugaragaro noneho Kigeli Jean Baptiste ndahindurwa akavuga ati ndi umwami narimye kandi ndacyariho niba ubwami bugarutse ndagarutse numva rero we yarakomeje Repubulika nyine kugira ngo umwami atagaruka kandi nawe yarashakaga kuba ari we ufata ubwo bwami ntibinatangaje kubera ko n'ubutegetsi bwe ntaho butaniye n'ubutegetsi bwa cyami nk'uko twabwize mu mateka ntaho bitaniye rwose uretse yenda ko ubu ngubu amategeko arandikwa ariko kuyandika ni uburyo kugira ngo amurikirwe abanyamahanga babone ko igihugu kigendera ku mategeko ariko ntiyubahirizwa ntiyubahirizwa ugasanga perezida igihugu baragihindura akarima kabo bakagikoresha bagakora ibyo bashaka ku buryo ndetse nyine nibyo bimenyetso bikomeye by'igihugu byariho ibyo basanzeho kuri bo nta gaciro namba nta gaciro bifite nyine ugasanga ari ikibazo gikomeye cyane no muri ibyo ubwiyunge tuvuga bw'abanyarwanda ubundi byari ngombwa ko abanyarwanda ibimenyetso nk'ibyo duhuriraho bimeze nk'irangamuntu yacu ibyo bintu twari dukwiye rwose kubishyigikira tukabiharanira kugira nk'umunsi w'ubwigenge wo kugenda ngo uzime usange abantu igihe bacinsuriye abandi cyangwa igihe biciye abandi nicyo gihe bagiye kugira igitangaza mu buzima cyangwa mu mateka y'igihugu iyo minsi mikuru koko izageraho izime nk'uko ubu ntawe ukibuka wa gatanu nyakanga igihe Habyarimana yafatiye ubutegetsi ntawe ukibyibuka ubu ngubu n'iyo binavuzwe bivugwa mu kwibutsa amarorerwa yajyanye n'icyo gihe n'ibiro bya FPR-DMI nabyo niko bizamera nta gahora gahanze nta ngoma zakomeye kuruta iz'abaroma zagezeho zirahirima barayoboraga hafuburayi bwose cyangwa ingoma z'abantu nka ba Hitileri nazo zagezeho zirahirima cyangwa n'iza ba Stalin nta kundi rero umuntu yakubeshya ko FPR-DMI izahora ihanze hariya ngo imare imyaka n'imyaka byo ntabwo bishoboka hari abavuga bati hari abantu nigeze kumva bavuga ngo hari ubutegetsi mu Rwanda bwamaze imyaka muri za magana ni cyangwa binarenga ubutegetsi bwa cyami yariyobowe n'abanyiginya n'abega bati niba ubwo bwaramaze imyaka magana kuki ubwa FPR-DMI bwo tuvuga ngo buzamara igihe kigufi cyane kuki tutabona ko imitekerereze ari igihe abiyita abuzukuruza babayoboraga u Rwanda icyo gihe kuki tutabona ko ngo nabo bashobora kuzagira ubushobozi bwo kugira ngo bashobore kuzategeka igihugu mu myaka magana mu by'ukuri bira no kwibeshya kubera ko bari uburyo bakoragamo ntaho buhuriye n'uburyo bw'imikorere tubona mu Rwanda rw'ubu ngubu imikorere irangwa n'ivangura rikomeye muri buriya buryo ubundi kiriya gihe imiryango yari ikomeye ndavuga cyane cyane ubwo ni imiryango y'abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi imiryango y'abanyiginya iy'abega iy'abakono n'abaha mbese bariya bose barasangiye ubutegetsi bagize ukuntu bumvikana isaranganywa ry'ubutegetsi hagati yabo barabusaranganya ku buryo bagize uburyo bagenda babuhererekanya nubwo umwami yakomokaga mu bahindiro nyine b'abanyiginya ariko abagabekazi abamikazi n'ibindi byegera cyangwa n'abandi hari nk'umwiru nawe bamwitaga hari umwiru w'umwami wimikaga umwami abo baturukaga nabo mu yindi miryango noneho ugasanga hari ukuntu iyo miryango yibona muri bya bindi biriho byubaka naho ubu ngubu biri mu Rwanda ni akazu k'abantu bakeya gakikije Perezida Kagame ku buryo rero ka kazu niko niko kica kagakiza. Ntabwo uri umuntu yakwibeshya ngo ibyo ako kazu gashyira imbere ni ibintu abantu bashobora kwibonamo mu gihe cy'imyaka mirongo, imyaka magana. Ibyo ngibyo ntabwo bishoboka, kubera ko ni nk'ikipe wagiranye n'ikipe y'umupira w'amaguru ni nk'ikipe yabikinirwa n'umukinnyi umwe rukumbi. Uwo mukinnyi umwe rukumbi yagize ingorane nta kintu uwo munsi ikipe ntikina cyangwa ikipe ikarwara nako ikipe igatsinda. Niyo mpamvu rero mbona ko n'ibi ngibi nyine bya FPRDMI ni iyi minsi ihimbaza cyane cyane uyu munsi yafatiye leta n'ari ibintu ni nk'umuriro w'amashara uzamara igihe gitoya mu mateka. Imyaka 25, imyaka 30 mu mateka iba ari ubusa, ku buryo rero ibi nabyo ntabwo bizatinda. Ahubwo igitangaza ni uko umuntu abona abantu bize cyangwa n'abariho biga cyangwa n'abantu bakuru batareba kure ngo babone ko ibi ngibi ari ibintu by'igihe gito cyane, ko hari ejo hazaza, ko kandi ejo hazaza abantu bakeneye kugira ngo babe bafite amahoro n'ababo bagira amahoro. Noneho kugira ngo abantu bumve ko ayo mahoro bagomba kuyubaka ubu ngubu bariho, kugira ngo baba ari bo basazire mu mahoro n'ababo bazasanga igihugu kiri mu mahoro.
Ndagushimiye cyane Six Bell, ndagushimiye rwose. Watangiye uvuga uti mbiseguye, hari ibyo mwavuze ntumva, ariko wanabisigayemo neza nka kwa kundi yavuga ngo amagambo aryoha asubiyemo wongeraho n'ibindi. Niko rero tugana, kuko ntabwo ari ikiganiro twateganyije kiyo kurenga isaha, ibyo twavuze si bikeya. Nagira ngo ariko turacyafite igihe ntuvuga ngo ni minota 2-3, urebe niba hari icyo wakongeraho, cyane cyane ko mugenzi wacu Six Bell nawe avuze bimwe mu byo wavuze wowe. Rwose nkaba nishimiye ko yanabishimangiye ibibazo twagize mu bihe bya mbere bya independence, aho abanyarwanda kandi abanyarwanda banakomeye bo mu bwoko bw'abatutsi batari imbere mu gihugu, bityo rero n'ibyakurikiyeho bikaba ibyo. Nagira ngo mbwire Six Bell yuko wowe wanavuze ku Burundi, uvuga ko Burundi nyine bo batangiye neza independence yabo, dore ko bayinjiyemo ni ko umuntu yavuga, ari amoko yose bayiyumvamo, bityo amacakubiri yaje kuza nyuma, byaje kurangira habayeho kudeta 1966. Ibyo byose byabayeho Abarundi baragize igihe cyo kubana ayo moko yose no kwizihiza iyo independence, bityo barakomeza kugeza magingo ayo. Inkiko rero na Six Bell naza kongera gufata ijambo, Abarundi mu rwo rwego rwo kwiyunga n'amateka yabo baragenda bareba aho ibintu byapfiriye. Yego ntiho babibasha byose, kuko urupfu Rwanda daye haracyari ikibazo, bamwishe ntabwo barabahanwa ku buryo bugaragara, n'ibindi. Ariko ku byerekeye amateka hari ibyo sinabisomye neza byose, ariko hari ibyo nanyujijemo amaso, nk'aho Perezida Nkurunziza Pierre yatangiye kureba ibintu bimwe na bimwe akabyitirira ingoma ya cyami y'u Burundi, nubwo habaye kudeta, ariko we nako iriya leta ntabwo ifitanye ibibazo n'ingoma ya cyami. Batangiye ibintu bimwe na bimwe kubyitirira bo igihe cyo ku ngoma ya cyami. Habayeho rero n'ibindi bintu nabonye aho hari rehabilitation by'abitwa Mirekano, nkiko yavuze abantu nyine bageze igihugu ku bwigenge nyine no kugira ngo babe barabashe kubigeraho rwose buri wese yumvamo. Yavuze umuganwa Rudoviko rwa Gasore, we ntiyagiraga ubwoko, niko abaganwa bavuga ko batagira ubwoko, ari amoko nyine ari ubwoko bw'abaganwa. Hari n'umuhutu witwa Ngenda Ndumwe, harimo n'abitwa ba Jean Paul Mirekano, Paul Mirekano rero nawe yari umuntu w'umuhutu ukomeye cyane, waje kwitwa muri ibyo bintu byo kugira ngo basibange igihugu, bariya bateguraga ayo makudeta n'iki cyose nyine n'ibintu byo kurimbura ubwoko bw'abahutu. Ariko bose bari bagaruka basubizwa agaciro kabo. mu bintu by'ubwiyunge nyiko niwe ugiye gufata ijambo navuze ngo turagana ku musozo ariko ufata igihe gihagije ndetse na Shakespeare aza gusubira mu bintu byo gushaka ubwiyunge kwiyunga n'amateka yacu ibyo bintu nangezeho bya rehabilitation kugarura abantu bakagira agaciro bityo abari bahari abari badahari buri wese akiyumva mu rehabilitation uraza kumfasha gushaka ijambo hanatanga urugero hari ibintu kuri cyami byavuzwe dore ko Repubulika nyine abahutu by'umwihariko kubera gukandamizwa na cyami nyine barayivumye bayivumira ku gahera wenda bavuma n'ibitagombye kuvumwa ibyiza by'igihugu babivanga wenda habamo kuvangavanga nagira ngo rwose aho ngaho tuze kureba rehabilitation ikintu cyo kugira ngo twiyunge n'amateka yacu hari n'abahutu nabo bagomba kwiyunga n'amateka y'igihugu cyabo arimo aya cyami kikaba ari kimwe muri mu bintu aho kuko twa hari ikintu twavuze ko turi buheruke aho twibaza tuti kuki abanyapolitiki b'abanyarwanda birengagiza ubwigenge bw'igihugu cyacu ariko wenda muri uko kubwirengagiza harimo kubura ibisubizo ni iki cyatuma nk'umututsi utari mu Rwanda yumva ko ubwo bwigenge bwacu ari ubwigenge bw'abanyarwanda bose ko nta kundi byagenda ari umunsi mukuru usumba yose w'igihugu ko nta gihugu kibaho kidafite uwo munsi ko icyo gihugu mu by'ukuri kiba kibeshya kinibeshya cyangwa se abakiyoboye babeshya banibeshya n'ibyo bivugitse neza ni gute rero twareba niyo cyami yacu wabonye hari nk'ibintu bya Museveni yakoze byo kuvuga ati ok turi Repubulika ntabwo tuzafata cyami itegeka igihugu cyose ariko abami hirya no hino bazagira agaciro bityo n'ababiyumvamo nabo bumve bariho ni gute rero nko mu Rwanda cyami tutavuga ngo cyami ngo ni ikintu cyaciwe n'umuntu wese ngo yobateka yose tuyibagirwe bityo n'abayumvamo bahore bavuga bakubita agatoki kandi bati Repubulika tuzahirika nta kindi ni gute n'abantu biyumva mu bwami nabo bagira agaciro bityo bikaba byaganisha kuri ubwo bwiyunge bituma abanyarwanda biyunga n'amasabukuru nk'ayo ngayo mu by'ukuri adashobora kwibagirana nyiko rero ntarondogoye nagira ngo rwose uganisha aho ngaho ni gute ayo mateka yacu twakora ku buryo abanyarwanda biyunga nayo haba muri iyo cyami haba muri Repubulika ya mbere ya kabiri abatabiyumvamo hose hakaba ikintu cya consensus hakaba nk'icyo kintu nyine inkuru nziza yakoze cyangwa icyo kintu ba Museveni bakoze ku buryo niyo umuntu yaba yaracumuye habaho ikintu cyo kugerageza kuvuga bati umuntu nahambwe mu gihugu cye umuperezida ye kugwa ishyanga ngo yoberwe irengero nk'uko byagiye biba ku baperezida benshi cyane imva ya Kayibanda ntiwayibona yambonye umutwe abana rifashe bayijyana ahandi burya mu bintu bibi cyane ushobora gukorera igihugu ni ukugira ngo bakiyoboye bazimangatane uwazimangatanye neza neza rwose ibyo bintu nabyo ni gute twakwiyunga n'amateka yacu ku buryo umuperezida ava hadapfuye kuko nabyo ni ingaruka zo kuri uko guhora turwana n'amateka yacu ni gute rero duhereye kuri uwo munsi mukuru w'ubwigenge umunsi mu by'ukuri utazibagirana umunsi uzagaruka umunsi uzasigara ari we mukuru kabone nubwo izo Repubulika zombi haba ya Habyarimana haba ya Kagame na FPRDMI izo zose zaragiye zirengagiza uwo munsi zigashaka kusibangana kandi utazigira usibangana ijambo ryawe nyiko
urakoze cyane muvandimwe Ngarambe ku kintu cy'ubwigenge rwose ndangira mbisubiremo kuri iyi ngoma ya Kagame kiragoye kugira ngo rwose iyo ngoma yumve yakuva ku bwigenge ari ikintu gikomeye nk'uko nabivuze iriya ngoma ni ingoma yagiriyeho guharanira inyungu za bampatsi ibihugu babeshya abandi ngo barahanira kubohora u Rwanda cyangwa n'iki cyangwa guharanira Afurika n'iki bashyizweho kubera icyo nawe arabizi nicyo kirakake afite ntabwo rero ari ukugira ngo aramye ubwigenge bw'u Rwanda yashyizweho kugira ngo afashe ibyo bihugu byamatse ibihugu ku isonga hari Abanyamerika n'Ababirigi n'Abongereza urabona ko n'Abafaransa n'Ubungi bakagaruka kugira ngo babifatanye icyo kintu cyo kugira ngo basahure umutungo wa Afurika uhereye nyine aho bari hariya muri Congo cyane cyane n'inshingano umuntu afite bati tuzakurinda byose ariko utume dusahura umutungo wa Afurika amabuye amashyamba peteroli amazi n'ibindi byose n'abantu ubona ni ubutegetsi ubona iyo tubona abanyarwanda n'abanyafurika bamaze gupfa kubera Kagame ntabwo umuntu yatinya kuvuga yuko afite inshingano yo kugabanya umubare w'abanyarwanda cyangwa se w'abanyafurika cyane cyane wo mu biyaga yo mu biyaga bigari kugira ngo wa mugani bya wa mutungo bakomeze bizere yuko uzakomeza gusahurwa n'abanyamahanga intambara ya Kagame mu Rwanda no mu Burundi maze no muri Congo maze bavuga ko maze gupfa abantu barenze miliyoni zirindwi mu Rwanda nta muntu wavuga yuko abantu bapfuye kugeza ubu ngubu bari munsi ya miliyoni ebyiri murumva abantu bose bamaze gupfa niyo nshingano rero asa naho afite kwica abanyarwanda kwica abanyafurika kugiye kugurisha umutungo urumva ibyo rero ikindi afite indi nshingano yo kurwana intambara zitari izacu wumva ngo bagiye ngo muri peace keeping n'ibiki byose ntabwo ari ahantu bajya ahantu ubundi ababifitiye inyungu nk'abanyamerika cyangwa se n'ababiri cyangwa abafaransa nibo bari bakwiye kohereza ingabo zabo zigapfira aho ngaho ko yenda zirimo kurengera izo nyungu zabo ubu noneho babonye abanyarwanda bagomba gupfira inyungu zabo mpatsi ibihugu ubundi ibintu bya peace keeping byagombye kuba koko ku bantu igihe bigaragara ko hari inyungu za Afurika z'abanyafurika ni nabyo tuvuga mu ishakwe tubaga duti ibyo tuzabishyigikira tubona yuko inyungu z'ibihugu z'abanyagihugu z'abanyafurika zirimo kugenda zihubanganywa n'inyungu z'abamatsi bihugu n'abandi aho ngaho rero uwo muntu rwose ibyo arimo ni ibyo ararwana intambara zitari izacu nk'uko mumaze kubivuga biramugoye rero kugira ngo azagaruke yumve ko ubwigenge ari ikintu gikomeye ku banyarwanda si ikintu cye ntiyanagishobora kuko umunsi yabitangiye azahita avaho kuko niba abanyarwanda ubwo batamwivaniyeho nabo bamaze ibihugu bazabona yuko atakirengera inyungu zabo bamuvaneho ariko ikindi wa mugani wavuze nanone gikomeye ni amateka yacu ko ari amateka uko byagenda kose yaba abahutu abatutsi abatwa abakiga abanyenduga ubwoko runaka bwahoze babanda banyiginya abaki byose twese turi abanyarwanda kandi ibintu byose byabaye ni amateka yacu ikintu rero tugomba kuyubakiraho amateka yacu yaba mabi yaba meza ntidushobora kuyahunga ni ayacu ahubwo ni ayahe masomo dukuyemo koko kugira ngo twubake igihugu buri munyarwanda wese yisangamo mbona rero aho hantu haracyagoye ariko tugomba gukomeza guharanira wa mugani niho tugomba kuvuga duti cyami yagize ibintu bibi ariko wa mugani hari n'ibindi byiza yagize ikintu kibi yagize navuga ku ngoma ya Rwabugiri yazanye ikintu cy'uburetwa azanamo ikintu rero cyo kurobanura amoko avuga yuko abahutu ubundi abantu bose barahakwaga yaba umuhutu yaba umututsi yaba iki hakaba umuhutu ufite ibintu hakaba umututsi ufite ibintu hakaba abatutsi bakennye hakaba abahutu bakennye bose bagiraga umuntu bahatse mbese ubutegetsi bugenda gutyo ariko yazanye ikintu kibi yenda cyatumye ni igihugu ubumwe bw'abanyarwanda buhubangana n'icyo kintu cy'uburetwa cyo kuvuga ngo abahutu abahutu bo bagomba iminsi nangwa ibiri yindi bagomba kujya kandi buri cyumweru cyageraga mu Kinyarwanda cyageraga iminsi itanu bakagira iminsi ibiri bagomba kujya ku gutanga mbese ntibakorere urugo rwabo bagakora nyine ibintu by'uburetwa nyine urabyumva iyo kintu cyazanye niyo cyatangiye kuzana ibintu by'amoko hagati y'abanyarwanda no kugira ngo atangire gusa naho atangiye gusobekana atangire yuko ni cyatangiye ibyo rwose twigeze gutanga ikiganiro rimwe tuvuga ko umugore witwa Nyirafugikera epfo yari za Gikongoro na Butare za Runyinya ari mu bantu ba mbere nyine birevoluse kuri ibyo bintu by'uburetwa bavuga ngo bavuga ngo abatutsi bavuga ku bwami nabo yuko bamaze batangira kuvuga bati dukore revolusiyo ibyo bintu byarabaye kugeza ko ahungiye Burundi ahungira Burundi bahashize igihe abanyarwanda bumvikana n'abarundi baramuzana nyine we baramwica iki kintu cy'uburetwa rero cyazanye ikintu kibi cyane gituma hagati y'abahutu n'abatutsi byazanye intuza mbi ibyo rero ni ikintu abantu tugomba kumenya ko byabaye tukanabirenga kuko mbere siko byari biri ikindi cya kabiri icyapfuye mu bwami ni Rucunshu ubwami bwashoboraga gukomeza umugani bukavanaho ibyo bintu by'uburetwa noneho abantu sistemu za kera zari ubuhake ntabwo bavuga ngo kuki batabaye demokarasi icyo gihe siko byari biri hose ariko byari bikwiriye byabaga mu banyarwanda bose nta kibazo iriya kudeta ya Rucunshu rero yazanye ibintu bikomeye navuga mu butegetsi uretse kurimarima yarimarimye nyine abanyiginya irabamara gushira ariko ubwo ikikomeye cyabayemo kindi ni nuko ubutegetsi bukurikirana uko navuga ko bari barabwubatse kugira ngo haringanire muri izo nzego z'ubuyobozi bw'igihugu habaye icyo kintu bamaze habaye kudeta ya Rucunshu ntabwo nta yandi mategeko yari asigaye yo kumenya uko ubwami buzajya gukurikira Musinga yavuye muri iyo Rucunshu ariko azari nk'ikintu nk'ukuntu baremaremye ku buryo nawe yageze aho amenya aho bituruka bavuga yuko ashobora kuba yaravutse nyine kuri Kabare na mushiki we noneho ariko bakamwita umunyiginya aza kubimenya afata igikeregera gutyo aragikandagira kugira ngo abyerekane ko akomeza no kuba umwami munyiginya donc ikintu navuga ni uko mu bwami icyo kintu hapfuyemo ukuntu bukurikirana nibwo nawe aguye ishyanga hariya muri Congo hazaho Rudahigwa na aho amariye gupfira hazaho Ndahindurwa nawe bitashoboye kugira mbese icyo kibazo cy'ubwami kishwe n'ibintu bibiri nk'uko nabivugaga ni uburetwa na Rucunshu cyane cyane ariko ubundi hari ibintu yewe mu kintu kimwe mbona mu bintu bimwe mbona byiza byo ku Rwanda ubwami bwazanye ni igihugu ni no gukunda igihugu no kurwanirira ubu turimo guta abantu bararwanirira ingoma yabo ntibarwanirira igihugu ntibarwanirira u Rwanda ngo abanyarwanda bose bumve yuko bibona nyine muri iryo shema icyo kintu ubwami bwarakizanye, ubwami bwashatse bwakomeje umuco, bwakomeje umuco. Burya umuco ni wo, iyo utamenya aho uva ntumenya iyo ugana. Hawe umuco ugaragara, haba mbese imiryango, haba n'ibindi byinshi. Mbese mbona hari ibintu byo mu bwami byagombye, twagombye rwose kwemera ko ari na byiza n'ibibi, tukamenya ko ni bibi ariko byabaye mu gihugu cyacu, tukabifata uko nguko. Noneho rero urabona nk'ibi ngibi bagira gutya bagahindura byose, ukabona umunsi w'ubwigenge barawujugunye, kandi bigaragara ko bagombye kubona bati ni amahirwe twagize. Bafashe amazina y'imihanda yitiriwe tuvuge nk'abarwanashyaka b'ibanze bo muri revolution, barayihinduye. Kuki batayigumishaho noneho bagahanga indi mihanda ivuga izo ntwari zabo, gutyo gutyo aho bose ko ari u Rwanda? Ibyo rero mbona ari mu bintu abantu twari dukwiye kujya dutekereza duti ibyo dukora byose n'u Rwanda ntibisibangana. Iyo uko tubisiba ntibisibangana, nitwemere rero ahubwo tubyubakireho. Niba hari ibindi tuzana tubizane, ariko two gusiba ibintu tubona natwe bishema Abanyarwanda. Ntabwo umuntu yavuga ngo kurwanda ngo revolution ntiyari nziza. Revolution yari ngombwa, yari ngombwa. Ntabwo rushobora gusiba revolution ngo urayisibe, ntabwo ari byo. Icyo gihe ntabwo uba ugira ngo ukorere n'Abanyarwanda. Kimwe nuko ko abantu bashobora kwibuka bati twafashe imbunda dushaka gutaha iwacu, uyu munsi nako turashaka kuwibuka. Ntabwo nanone ibyo bintu wabibabuza. Yego, bya amaraso yarahamenekeye nibyo, ariko uko ibintu byari biri nta kundi byagombaga kugenda uretse ko bafata intwaro kugira ngo wa mugani batahe mu gihugu cyabaye. Nuko bashatse gutaha mu gihugu ngo bagire icyabo, bakigira icyabo cyonyine bonyine. Abandi basanze mu Rwanda b'Abahutu, baba n'Abatutsi bavuga basanzeho babagira imbohe. Muri makeya rero numva dushoboye kwemera byabaye, tukuva ko ari igihugu cyacu, tukarebamo ibyiza birimo tukabigumana, n'ibibi tukamenya ko ari ibyacu. Mbona yuko bishobora kutugirira akamaro, igihugu kikiyubaka, Abanyarwanda bakiyubaka, kandi tukumva yuko yaba n'intandaro yo kumva yuko buri muntu wese noneho afite yumva ku gihugu ari icye. Noneho tugashyira hamwe wa mugani kugira ngo twubake umutungo rusange kandi tuharanire. Repubulika ni ibyo, ni umutungo rusange, ni le bien commun, ni nk'uko bavuga mu Kinyarwanda. Mu Gifaransa nako. Ubwo rero yenda nagira ngo mbe mpagarariye aho ngaho kugira ngo namwe
mwongereho ibitekerezo cyane. Urakoze cyane, n'amasaha aragiye. Nagira ngo tugana ku musozo dukomeza gusubiza icyo kibazo, ni gute abanyapolitiki aho bari hose, baba imbere kuko n'imbere mu gihugu barahari, bati batumva neza, batanibona mu gikorwa kiriya leta y'agatsiko ya FDMI. Hari abari inyuma bo ni hafi bose, ni cyangwa se ni na bose bavuga bati amateka yacu aya independence rwose tugomba si no kwiyunga nayo, ahubwo independence igomba kugarura agaciro kayo. Ni ikiro cyakorwa mu by'ukuri kugira ngo Abanyarwanda mu bice byose byibagize, Abatwa, Abatutsi, Abahutu n'abandi bose bafite ubwene bw'igihugu bw'u Rwanda bumve ko umunsi ari umunsi usumba iyindi. Ikindi cyo inzira ikaba ari iyo kwiyunga n'amateka yacu uko ari, haba mu gihe cya cyami haba muri za repubulika zose, bityo tukareba ibyiza dusigasira mu byerekeye kugira ngo bizibukwe neza. Ijambo ni ryawe Six, ariko tugana ku musozo rwose bigufi cyane. Noneho nyiriko nawe akaza gufata umunota umwe gusoza, ijambo ni ryawe.
Ya nagira ngo nshimire Nkiko ibisobanuro bikomeye yatanze kuri icyo kibazo rero wabajije, ku buryo mu by'ukuri kubona ibyo umuntu yongeraho ntibyoroshye byinshi yabivuze. Ariko ikibanze igihe mbona kugira ngo Abanyarwanda bagire ibintu, ikibanze ni uko Abanyarwanda bagira amahoro. Abantu bakagira amahoro ntibubake udutsiko tugomba guharanira amahoro y'udutsiko twabo cyangwa se y'ubwoko ubu n'ubu, ahubwo hakaba amahoro nyamahoro koko, buri wese akagira uwo mudendezo. Icyo kintu gihari hakaba n'ukwishyira ukizana. Icyo gihe abantu no mu mitekerereze yabo baragura bakagira uburyo batekereza mu buryo bwagutse, bikazatuma noneho abantu bavuga bati koko nk'Abanyarwanda ni ibiki bituranga ubwacu, ni ibihe bimenyetso remezo tugomba kubakiraho igihugu cyacu n'abatwubaha n'abatugenzera n'abandi bakamenya ko hari ibintu twubaha. Hakaba nk'ikibazo cy'umuco w'Abanyarwanda, umuco nyarwanda. Nk'ubu biragaragara nk'ibikurikiranye ibibera mu Rwanda kare uko ibintu bimeze, umuco nyarwanda usa naho wazimye. Hari indi mico ku buryo nabo baje ukavuga ati se umuco mwifuza ni nk'uyu, nabo baravuga ati oya, bati ntabwo ari umuco dushaka. Ariko noneho bikaba ari byo biba ubuzima, bakavuga ngo ni urubyiruko rwitwara gutyo. Urwo rubyiruko nibo babyeyi b'ejo, nibo Rwanda rw'ejo. Ni ukuvuga rero ko icyo kintu cy'umuco kutagiha imbaraga ngo leta yumve ko icyo kintu igomba kugishyiramo ingufu cyane, noneho uwo munyarwanda uriho ubyiruka abyirukane umuco uyu n'uyu umuranga utuma unabona ko atandukanye n'abandi bo hirya no hino. Icyo gihe kutashyiramo ingufu ubwabyo ni uguhemukira igihugu, ni uburangare bukomeye cyane, kuko bituma icyo gihe abantu bakoresha bya kimeza bakishakishiriza imico babona ibanogeye, ariyo biga kuri za televiziyo babona muri Amerika, aribyo babona hirya no hino cyangwa ibyo babona na abo basigaye bita abasitari, ugasanga aribyo bibaye nk'umuco w'Abanyarwanda, umuco imitekerereze, imikorere n'ibindi. Ari ibintu mu by'ukuri bisa naho byiremye cyangwa byiremye byagiye byiremekanya muri iyi myaka y'ubu ngubu, aho kugira ngo ari ibintu bifite imizi muri gakondo y'Abanyarwanda. Icyo rero nacyo ni ikintu tudafite, kuko muri gakondo yacu hari n'ikintu cy'ishema umunyarwanda yagiraga. Ishema n'ukuri, icyo kintu kiramutse kigarutse bituma abantu bageraho aho kugira ngo barengere inyungu z'udutsiko twaba utw'Abahutu, twaba utw'Abatutsi, twaba utw'Abakiga cyangwa Abanyenduga, aho kugira ngo abantu bahere muri utwo dutsiko twabo, bituma abantu batera intambwe bakibona nk'abantu bahuje igihugu, basangiye igihugu, bagomba no kugira uruhare bose mu kugiteza imbere. Ntusanga baharanira kugira ngo bafate ubutegetsi bacinagaze abandi, nk'uko nigeze kubivuga nyine, ugasanga abantu bafite umunsi mukuru wo kwibohora cyangwa kubohora igihugu, mu by'ukuri igihugu batarakibohoye bacyambura abanyamahanga, ahubwo barakibohoye bacyambura abavandimwe babo. Ugasanga nabyo bahora mu kintu kimeze nk'aturatsinze cyo kugira ngo baniyege abo batsinze, baniyege abo batsinze n'ababo, babereka nyine yuko ari abantu bameze nk'imbwa. Ugasanga aricyo ni ikibazo gikomeye cyane gituma mu by'ukuri aho kugira ngo abantu bagane mu nzira yo kwiyubaka, yo kugira icyo bahuriraho gikomeye, aho usanga abari ku butegetsi n'udutsiko tuba tubakikije usanga baca icyobo kinini cyane hagati yabo n'abandi. Ugasanga abagiye ku butegetsi iteka bakora ku buryo hari ba nyiri ubutegetsi, ba nyiri igihugu, hakaba n'abandi bameze nk'abanzi babo bagomba guhozwa ku jisho, bagomba gucungwa buri gihe, kandi ari nabo ari abenegihugu. Ikiro ni ikintu gikomeye cyane. Kongera Abanyarwanda tuzagere kuri ibyo ngibyo nyine, bahanira twivuye inyuma, umuntu akumva ko amahoro aharanira amahoro ye ariyo mahoro yundi, kandi akumva ko ayo mahoro ayaharanira ko kugira ngo nabo azamukomokaho n'abandi bazaze ejo n'ejo bundi bazavuge bati hano nibura dufite amahoro. Nk'icyo ni kimwe mu byo abantu baharanira, hari n'umuco wacu, hakaba n'icyo kintu nyine cyo guharanira ukuri. Noneho ntusanga umuntu ashyigikira agatsiko kanaka kubera ko gusa ahuriyeho nako ishyaka rya politiki, ubwoko, akarere cyangwa n'ibindi. Ugasanga umuntu aho kugira ngo atekereze, aho kugira ngo avugishe ukuri mu bintu uko abizi, ugasanga arabigoreka kugira ngo ukuri kwe kube ugushimisha uri ku butegetsi cyangwa se agatsiko gafite imbaraga. Icyo rero nacyo usanga ari ikintu cyangije Abanyarwanda. Ubwigenge nyabwigenge ntabwo ari uburi mu mpapuro, ubutangazwa mu minsi mikuru n'ibindi. Ubwigenge nyabwigenge ni n'ubwungu bw'umuntu wese akwiye guharanira muri we, akumva ko we uko kwigenga kuko agufite, akakugira mu mibonere ye, mu byo avuga, mu byo aharanira, bikagaragara ko umuntu afite indangagaciro izi niza aharanira kandi kuko zikomeye. Ugasanga mbese umuntu anatinyuka avuga ati niyo nazira ibi n'ibindi ho mparanira, uzabibona ko ari ibintu azize, azabona ko nazize ukuri, ku buryo n'abandi bazankurikira n'abandi bose bazavuga bati uriya muntu ibyo yazize byari ukuri, natwe uwabiharanira byagirira igihugu cyacu akamaro gakomeye cyane. Wari umbwiye ko nkina amagambo, ubwo nagira ngo yenda no kuritindana cyane kurushaho.
Ndagushimiye cyane nakubwiye kuyahina, ariko nari ndiho ngutega amatwi rwose. Wagize uti mbere na mbere amahoro, ubwisanzure, nibyo bijyanye n'ubwigenge nyabwigenge, kuko hatari amahoro n'ubwisanzure nta bwigenge nyabwigenge buhari. Noneho nyuma yaho tukareba indangagaciro zacu, tukareba umuco wacu, tukareba gakondo yacu, tukareba tugaharanira ukuri. Ibyo byose rero nibyo tugomba kuvomamo, bya bisubizo kuri icyo kibazo dufitanye n'amateka yacu, dufitanye n'uriya munsi w'ubwigenge. Tugomba natwe ubwacu kugira ubwigenge nyabwigenge, bigomba gutuma nyine n'uwo munsi koko twumva ko tunyotewe, bityo amoko yose, ibice byose bigize Abanyarwanda bakabyiyumvamo. Amahoro, ubwisanzure, icyo kintu rwose wakivuze, bityo tukajya mu muco wacu. Niko rero mu gusoze kuko ntacyo ndi bwongeye gusaba, Sixbel yashoje, fata iminota nk'ibiri usoze. Urakoze
muvandimwe, ndumva ntashobora kuyigezaho kubera ko byinshi rwose. Mugenzi wanjye Sixbel Musangamfura abivuze rwose, biriya bintu avuze nanjye ndumva nabisubiramo kabiri gatatu. Kwese rwose kuko yenda akantu nakongeraho ni utuntu tubiri nyine, wa mugani nuko ni ubwigenge koko. Ubwigenge uretse uko yabivuze nyine, bireba umuntu, bireba amahoro, bireba ubwisanzure, bireba uburenganzira bwe, bireba nyine wa mugani demokarasi n'ibindi. Ikindi ni uko ubwigenge ku gihugu nyine bugomba no kugira ngo duharanire umutungo rusange, ibyiza by'igihugu byiza, kandi tubirengere. Icyo kintu kikaba mbese rwose inuza intego ya buri gihe. Umuntu ufite amahirwe akaba yabonye Abanyarwanda baramugiriye icyizere bakamutora akayobora, akumva ko afite iyo nshingano ikomeye yo gukuza uwo mutungo rusange. Ikindi cya kabiri ni ukwigenga nyine, wa mugani ukwigenga ku Rwanda ku bindi bihugu, cyane cyane byamatsi bihugu n'ibindi, ukwigenga ku Rwanda na Afurika mu kugena ukubaho kwabyo, kubaho kwa Afurika, kubaho ku Rwanda, no kugira ngo bacunge, bagene umutungo wabo, bawucunge umutungo we u Rwanda wa Afurika ujyanye n'uko bafitiye indoto Afurika, ifitiye indoto Abanyafurika. Mbona ko mu gihe kiri imbere rero gikomeye, ni wa mugani nko mwishaka iki kintu gikomeyeho cyane. Dushaka yuko rwose nibishobotse, nk'uko ugeze kubiva tugitangira, twebwe duharanira yuko biriya bihugu, Congo, u Rwanda, u Burundi, Uganda, Tanzania na Kenya, rwose bya bigihugu kimwe tugafatanya mbese rwose amahirwe ugukira no gukena turi hamwe tubona yuko byaduha imbaraga nk'uko n'abaturage barenze miliyoni 200 tukaba twakwanduza n'ibindi bihugu bya Afurika biri mu hantu rero byaduha umugani n'ubwigenge kuko twaba dushoboye kurema imbaraga zo kugira ngo dushobore kurinda umutekano kurinda ubusugire bw'ibihugu byacu mu magambo makeya rero ubwo ni nibyo nagira ngo nongereho nongere kuri Nyarwanda umunsi mwiza w'ubwigenge ku itariki ya mbere Nyakanga murakoze
ndagushimye cyane muvandimwe nkiko ndagushimye Sixwe Musangafura ndabashimye nshuti mwari muteze amatwi kino kiganiro cya radio Ishakwe cyari kiganiro ubwigenge bw'u Rwanda abanyagitugu b'abasirikare ntibarabwemera ariko rero baragorwa n'ubusa kuko uwo munsi ubwigenge uwo munsi usumba iyindi tuzawuha agaciro tuzawugarura agaciro mu by'ukuri utagombye kuba waratakaje turangize nyine tuvuga ubushake bwacu bwo kugira ngo kiriya gihugu cyacu cy'u Rwanda kigenge neza cyane cyane kijyane iyo nkuru nziza kijyane uwo mucyo mu bihugu duturanye tugire igihugu kinini kiri mu Rwanda igihugu nyagihugu kiri mu Rwanda kizira n'amacakubiri igihugu cy'amahoro igihugu kigenga igihugu kifite ubwigenge kitari igihugu gihora ari akarima rwose ka bamatsi bihugu insina ngufi badasiba gucaho urukomo mwari kumwe na Joseph Ngarambe hamwe na Dr. Nsengimana Inkiko na Bwana Sixwe Musangafura ijoro ryiza riraho bwije aho ukenaho mugira imirimo murime muzasarura.
What we have, diamonds in mine. Yes, we fight, we cover it all in blood. Tell me why we wallow in the mud. Africa, 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 yeah. Mama Africa, we cry for peace. Africa. The land is good, the land is fine. Gold we have, diamonds we mine. Yes, we fight, we cover it all in blood. Tell me why we wallow in the mud. Africa. We cry for peace, Africa, 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 yeah. Mama Africa, we cry for peace, Africa. Africa, 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 yeah. Mama,
Africa, 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 yeah. Mama Africa, we cry for peace. Africa. Nisambukatigi, kayora. Nisambukatigi, kayora. Nisambukatigi, kayora. Nisambukatigi, kayora. Tell me why you fight. Tell me why we fight. Tell me why you fight.